يكري زغيري و يجي النبي يوم
باكيرا أتنى قرش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atuteke mukibinja ky'abantu abasiraamu abatuufu, atuwonye ebibinja ensanvu mu ebibiri. Kino tekiva kugulu okugwa, wabula bakikolera bukolerezi. Bambuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam nti baani bano abagamba abalibeera nga nze bwendi, bwali mu nfaanana ye appearance, bwali mu njogera ze, bwali mu nyambala ye, mwali mu ngeri gy'akolamu ibaada ze. Oyo agamba yagenda okuwona naye atalifaanana bino wammanga bye ŋŋambye appearance y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe yali afaanana si bw'ofaanana. Man tashabba biqaumi fahuwa minhum, nga gwe engeri gy'oyambala nezzebba eriyo enjawulo tewali. Bwe nga bw'osuubula ne Mangadaleena bw'asuubula, bwe nga bw'owasa ne Yakobo bw'awasa, kwegamba nga tewali njawulo. Enjawulo olinnya gwe Muhammadi, oli ye Kalooni, ng'amannya gokka ge gaawula. Awo oliba towonye. Naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ffe tugezaako nga bwe tusobola okwefaananyiza kwesiwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwetuwangaalidde, mwetukulidde, mwetukowolera abantu nakyo bagamba nti mufaanane omubaka sallallahu alaihi wasallam, nti mwekwate ku kitabo ekituufu mu Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bannange bwetyo tuba tuwangaala, ebijja byonna we birijja ng'oli ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam togenda kufiirwa. Bw'olibanga obulwadde bwe bukutte oligenda okuwona ng'ofunyeemu. Bwe okulimba kufa nga kwe kulize, kufa kwonna, ofudde musujja, ofudde covid, ofudde masasi, weebase okudde engulungu oli mu kabuli. Mwana wange, togenda kufiirwa, ogenda kufuna mu. Okufiirwako kwekuba nti obulamu bwoganye obuteeka owatuufu. Bwe bakusomesa osulayo gwa nagamba, ate nga waliwo n'obuzibu. Kino nkyegeraageranya ng'omulunzi alina enkoko ze, nga mulimu enkoko empanga n'enseera n'embuzi bwe zityo. Naye omusajja amaze okulunda embuzi ye, embuzi ye ennume, enkoko ye, empanga, mu kifo waagenda okuganyulwamu, omuyaayo ne gujja ne gutuga enkoko eno n'egwa wansi pap, oba tofiiriddwa. Kaakati ne baseeka kifaananyi kino njagala mukisike, bajja ne basomesa abantu yaaki, omusajja ng'avudde temane kali engoye zikweya mu kumwa ekirevu ezo ziba mpaka asinga. Bwe kuba kuba dansi abeera nnamba emu musiraamu, mu kunywa sigala n'omuka guyita mu matu. Baseeka wano ne bafungula ye ne bamusomesa, omuvubuka n'avaayo wallahi n'ogamba alhamdulillah, laba muyaayo guno bwe gujja ne gumukwatako. Omuyaayo guzze mu nkoko gutandise okugira ki okutuga. Omuyaayo guno wagusinza munene guti guli ngango ne gutandika kukwata. Ebyo biva ekoko, ani yagamba nti dini erimbirivu gwetugenda mu mbaga y'endongo gwetosanyukako? Bwe obusiraamu temulina kusanyuka, otegeka embaga ng'olumbe. Bambi enkoko yo omanye empanga naye nekirevu mukimanyi nti enjawulo y'enkoko empanga n'enseera kirevu, n'embuzi ennume n'enkazi kizi akumale mukamani. Kaakati musajja najja ennume yo embuzi yo n'agisala n'osiŋŋana kiŋŋamba n'osiŋŋana ng'omusalafu olwaleero tulwala naye nti tuteeka endongo kuki baamuyingirira. Ne bamubuzaabuza ne bugera ku majjafu ng'omusalafu ku mbaga ye kuniko endongo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne bugera ku makya ng'omusalafu afudde tuwangala naye wano mu kisenyi ebbanga lyonna, yagweri ewaabwe ekyankoole binyobiri eri ebuddu, tagendayo wadde ebuyibi. Naye lwafa bagamba tulina mumuzaawa waabwe, naye n'alaama tebatwalanga ku butaka, banziika mulimbo ng'atalina babe. Ani yagamba ne baziika mulimbo baava mu kulumirwa kwa tebalina kakitaabwe wakijjawo awona n'okuba n'ogamba ate katugende tunakolaki okutuukayo nga bafubye pirawo ogamba nti mbaga musalafa kitaawo afudde nnyoko oli mugasa pinyigwa omukyera ofumba nga bantu balabaewomugemulye wano gegaliwo musalafa afidwa sitaawe balimu okugabula kamere inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ali mukola mbaka ebyetabikola sunna eri nti afudde bwetugiraki bwetutwalire emmere Jaafari bwafa emubuta omubaka yagamba mukolere mutwalire abantu ba Jaafari emmere kubanga kati bali mu nnaku fetwakikola opposite nti omuntu bwafa fetulina okufumba piraawo netugabula abazze okuziika salaamu aleikum mannaffe temutulekere emmere ate nemmere si ya mufu efudde mu sente zaffe lwaki ogifumbidde ogwono bakabulire omusajja gulya empisa abasalafu eyo mugiveeko ofudde bakulete muzikiti bakunaaze ate okunaza ka tulinawo owatunalizaffe tulinawo nomusiraamu nayagala omunaaza tetumugoba enakasero tunatera kumaliriza tibona obupanga owofiiridde wano kampala tukutwala wali tukunaaza tukuzinga tukusaayira omuzikiti guli wali bwetumala nga tukutwala enkoowe mukitegeera kakati awo emmere onogifumbawa onogifumbira nkoowe oba nakasiru eyase kandu kalimu mwagifumbirawo eyase kimpi wadde nze nfudde kasitambula nfudde maiki webanfiiridde wefiiridde oba kampala munaaliza wali kigana kyati mona ogendako ettuula munonayo ki wamwe omukwasaaza nga muntwala ate mumuteekayo buli omu addawuwe tugende kusula mulumbe gambe esule ewozaala omwana omutumeka muga ekiro ekyo muwulira bwe tuba twagala kusiramuka tusiramukire ddala naye okusiramuka nusunusu olwokubanga nkeereye naye nva busunju naye wabaddeyo okusoma gyenasookedde nemmala nengamba kateka ngende ekampala mwebale kuba okubiikiriza nemulinda nezijja naye bino bisatu njagala biyitewo ekisooka mukirize nti essaawa etuuse fengaba abali kukolayo mubaka okumanyagana ekizakire okumanya nti fe tuli muzikiti gwa takuwa kisenyi tuli bwetuti ekizakire owatali kubuusabuusaamu ti abasajja tuli bwetuti n'abakyala n'abaana ne bannamwandu ne bamulekwa ekyo kyekitambula kakati mu system era temukitya tebabatiisatiisa mwene ebyo byokwewandisa bajjagamba mumuli bayeekera bajjagamba mumuli batuju bagamba nti abagenda muyeekera bamala bawandiisa ebintu ngu ebitegeera kikola nenge system weeri divisional mili owa kampala division amiriwa wa wa seto mbaje na yifu oyo mumu mani de nabia namba bita ambika wiki ya ene tandika ewe sisi mkua numu seto buwe tandika nawe mkutia ndagoro kumanya tuliba meka wetu namanya tuliba meka tujia kumanya kiyo mkulo chikora tujia kumanya ani ya ani nileka akati wa muntu wa leko otamanyi katambula la kaile kile kuna wano leko wa salafu saja simu salafu ya kuza vile kundia aliku mbeeraje ndara ya azemanyite ngawa mtushibako echo simu walimba den somesa kakati ndiko polise enfuga echo kubi wagala wakajawo kujiisa umma civil services kye kitongole ekikola kukufa kwa fe kino kitongole kyeyawulidde kikola kukufa kwa fe okutuziika okutukola kukufa kutuziika emaali yaffe miraati abaana baffe bekulese twakiyise umma civil services omusiraamu yenna bw'anaafa ngambye omusiraamu yenna sigambye musalafu musiraamu yenna afudde wano mu Kampala inshaallah afudde luitobadde tolina weddukira bwejangu ofiisi gana kugulwawo mangu nnyo ekizimbe kyawedde tugenda mu fanisa yokka ne tiimu olwedde weeri tiimu ekola kweyo weeri ekula Sheikh Ibrahimu Kizito tuliwamu kino kitongole mwetugenda kusinziira okuyambagana obutuufu bw'okuyambagana waliwo imamu waffe yafudde ennaku zino ku kolser ani amumanyi nze mbadde muyitira nsajja wa luguudo musajja ono yalese nga abaana nga mukaaga oba munaana naye bagenda kusoma batya sakyepi yaleka abaana omanyi babiruddawa ono waffe ow'okutaano eno kasimbaazi yalisemameka ani amanyi gye bali kyewali amanyi gye bali olwo tugamba wallahi era ffe tuli basalafu era ffe twagalana era ffe tukolerawo mutakbiri Allahu akbar munozonyera ku ligambo ya Allah nga tekiriyo naye ng'alimba olw'ensonga eyo twagambye ok enough is enough netugamba buli musiraamu tukwagaza siringi lukumi meka imamu ekitabo kirinawa zireete nkiramu musiraamu tukwesaaza just only siringi meka ku ssaawa eno gweteekamu lukumi eno gweteekamu lukumi ku ssaawa eno bakuwandiika erisiiti ezijye ate era buli mwezi ajja kujjanga wano abagambe salaamu aleikum zino ze sente zammwe ze mwasoze olukumi lukumi olugenda kuma ekitabo kina bino sibyakwogeramu ate sibyamalya sente bino ebyenjogera sibyakwogeramu sibyakusaagiramu ebyokunimbalimba sikyayagala amini waffe wuyo alayagalaa miri waffe netuuka wano nenvimba bwe mmala okuvimba ate nomukukala wali akakuukuulu salaamu aleikum niya miliyoni atukoleteki zino emyaka gyonna wallahi nakasalo wadde akazigiryakatutukazimbanga akati nze tekikayagala omukwano ogwebigambo tewakyali rogorogo, sitaki maneno ya rogorogo. Bw'oba ogamba nti oli musalafu ddala ng'oli wansi w'obukulembeze bwa Aminu Umma, teeka olusirigi lukumi bakweri siiti. Ok, kino ekitabo njagala wiikiemu nga kiweddeko nga tusindika kirala. Tujja kubeera abanjulukufu nnyo bwe tunaamala omulimu guli. Tubagambe twasolooza mwezi ki, tukozesezza omulimu gumazeewo ssente bwe guti guno, tusigazzaawo zino oba ziweddewo. Feezi esooka eno ya kuzimba, bwe tumala nga tugenda feezi tu kugula ambulensi. Ok, ambulensi yaffe salafu saavisi umma saavisi ng'erina kasera esimbye eriraafudde mwetike sikubandu. Salamu aleikum imamu mukazi wagwamu olubuto lailaila tukole tuti
imamu imamu
njagala kasimu rarara imamu mukazi ali uli ngejja nga bamuteekamu lukumirwo awali njagala kuno tubeere bamazima nga kyetwogera kyetukola, tulekeraawo okunenya nga tukola, tugambe teeka mu lukumi kwotaddeemu ate n'otandika. La haula wala quwata illa billah. Mazima kana akazimbe tebakazimba katuli myezi esatu tekakuwa
bano bakola ki wano?
Awo abasiraamu tuli wala nga nange sewunji mukitegedde bulungi, mutegedde olukumi kyetuwagaza tuno tuwagala leero omulundi gumu wau bwe tunaakomawo feezi tu kigwe osobola okuwasingi lukumi buli kanaku nga bakuwandiika bakuwa lisiiti yo gweosobola mmeka nze omutwalo ogusobola. Ok, ate gwe alhamdulillah nze ali katerega amiri ekumi suuliramu nze emitwalo etaano falyatanafisul mutanafisun, abantu tuvuganye n'ebikolebwa bibeerewo naye tunabeera wano bulijjo tetulina kyetukola, amasomero tetulina. Wekaba akasomero wekakulakulamu akonze kafwa tuli wamu sijagazwa. Awo era waliwo kyetuliita ekyagi wetukumbira emmere yaffe twasazeewo era kitubeere naffe n'emmere enkalu mu masitoowa, tubeere n'omutyere gwaffe n'obuwunga bwaffe. Jibulili wafiiriddwa muteeke sukaali akakyere ne kabuto gebugabugo gaffe nga batwalayo bwe tutyo. Amataba gakubye akaalo wali temusobola ku kyonna kyetika nga tuteekayo naffe nga tuteekayo n'abasalafu baleese okuyamba ku mataba agakubye abantu gindi. Kyeŋŋamba tube abawaayo saabasajira ki tuve wano wano tudde wano katuli wano. Salamu aleikum. Eswala ewedde muleeta zikaali bulungi, temwerabira zikaali zammwe naye temwerabira okuleeta sen oli omwatezaayina inshallah mwaka gumu ebiri kakati kimi myaka ameka ekyo kigenda kugwawo ng'osaala busaazi salamu aleikum nga weetambulira anti owaddeyo olukumiru so kiri anti owaddeyo emitwalo gyebiri anti owaddeyo etaano anti owaddeyo kumi ate lwaki bakugawaanya ekikwagala tukimalawo bwe kutyo salamu aleikum nga buli omu atambula gundi yalwadde yena mugwanika yena mulwadde tumuyambe emitwalo ataano awo. Ok, awo wenyagala obatwala wabiri tukwatagane tuve mu bigambo tugende mu bikolwa. Akati teekayo akawungako, teekayo ebijanjaalo byo, teekayo obutobo, teekayo ejjuuni, kikajjo, fene, vakedo n'obukupa wogwo wino nobukupa nawote bakugoba yoleza obukupa kyenjagala nti ensawo bwange situwa kakati tuyimiridde bulungi nebazanya abali ku mulimu ogwo nekumukutu ogwo omukutu gugenda weguli naye omukutu ogwo nawongera basaba gujewa omukutu gujye mizikiti erinnya eguli naye wano aha akawunga kakano kiluwe kiti inshaallah akasembayo ebiri mugwanga mubiwulira kibwe kiri ebitambula mubiwulira bitambulira mu nyumba zaffe ez'abasiraamu wabanga gyebiri bitono obulwadde obujjanjaba bwagala kujjanjaba so si kukaaba nnyo maama bunuma woowe kisimbye wano maama kisimbye bw'okaaba ennyo maama kisimbye nga tojjanjabye ojja kufa n'obulungi kakati njagala mukkirize tujjanjabe abasawo tubalina era abasawo bano nze ndi nabo omusawo omu ayimuka yimuka oyo musawo omu omusawo owokubi yimuka oyo musawo saabasawo naawe yimuka ono ye saabasawo kubanga yakulira fatawa olukiiko olukufuga fatwa mu jamiya dasalafiya ono ye mukama waffe efatuwa zonna abantu zebagenda okuwa ono era ku lwokubiri balina olukiiko tugenda bitokoza mu butongole mumanye waliwo amasala agatagala ono nga batuula bashekhe nga bagamba kiriwo ekiti nga tutambula ok n'abasawo abala mwebalike abasawo basheekha abo ndi nabo okujjanjaba obulwadde buno era mukkirize mmwe abatali basawo mukkirize abasawo bajjanjabe kyennamba mutunule gendayo omusawo obulwadde bwanomakiki kodibi ewakuwawuddeyo obulwadde ekiki ekivu kyalumye omuntu gwesirika gamba ono naye omumwa namwagala okuwona emimwa musibeko ki gambu byogera bikwatako ebitakwatako tobyogerako byogera kyosobola okukola kyotasobola kirekera abakikola bwe munaalekera abasawo bano bendi nabo inshaallah tugenda kuvunduka obulwadde bu alla ajja kutaasa insalusullaha yansurukum tujja kujanjaba inshaallah bikulli azmin wa bikulli sidiqin inshaallah mubumalirivu obwekyekyawaguru mu mazima ate la nakhafu min allahi laumata laimi tetufayo kwerezerwa kwa muntu yenna akunenya bwetubanga tukucyoweewo nolwekyo abasiraamu mubeere bagumiikiriza nnyo mubeere n'ebigambo bitono weegendereze gwoli naye leka bitwala nti beriviri ize oyo ajayingire wano n'ekisawo muleke kufayo awe omusiraamu nnaku ate omusiraamu aleeta sebo sebo kisa omulimu ki okyogamba nye kubagomu kiriza balabe kisa omulimu ki ya aki kiriza balabe kisa omulimu ki temuli kantu ojja oyingire towalaza mpaka imaamu beera soba osaziza abantu kukyalo eri beera soba imaamu naawe osaziza abantu musajja azze ku maka soba ekyo temumumanyi oluma n'ogenda aga omusajja ono agudewo ate bino byendagamba basekawe bali bajja kujulira umusajja omu ajja mu Madina ayagala kumanya mbaka sallallahu alaihi wasallam, bwatuuka muzikiti n'amubula kubanga bonna baali bafaanana, ekirevujiwa kiri, engoye ziri waggulu. Omubaka yamu naye Umaru ye yamugamba, wange bwani oyagala kyoyagala ani? Namugamba nze naze. Ate oluvanyuma lunaku meka yamula namutwala eka, ese lwezigwakulye musajja gwe oyagala ani? Nagamba kyandese njagala ono. Nekitegeeza kuba obusiraamu bwatu wadde enkola bino bigenda okugwawo ng'enkola weeri, n'ekigaano giteeka mu nkola. Baimamu beesoba sajja mubuuza musiraamu, salaamu aleikum, ye munnaffe oli mugenyi waani wakamoga? O masha Allah, n'omusajja azze temumumanyi ku kyalo, musadde naye subuhi n'ogusawo gwe olubwa olumukwata wali badde wali muzikiti wali wallahi wallahi wasaida subuhi amma nga imaamu batwala ono yatereka abatujju sibira biriwo. Kyeŋŋamba tubeere soba twerwaneko nga bwetusabaani, kubanga nkakasa wallahi tuli batujju. Ekyo nkikakasa nga kijja kumuki insha Allah. Tuli wamu tubeere bakakamu, tetwogera bingi, leka abasawo bajjanjabe. Allah ajja kututaasa tuve mu kintu kino. Yatusuubiza n'agamba wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Tetunakuwala, tetwekubagiza, seeba waggulu ebbanga lyetunamala nga tuli bakkiriza. Ng'obukkiriza buno butuufu, nabyogedde bingi era nebyo bingi. Katukome wano insha Allah n'amadarasa nga bwe gatandise disitulikiti ya Miri, owulira nga bwe tutandise wano buli lwasande amadarasa gaddewo gatambule. Kyemukyamuka okuwame wabaddewo yaŋŋamba kino kaakati ate tuteeke eddarasa kutakuwa ku ssaawa n'amiri ate kutakuwa nga waliwo bwe baasibye nali twakyogere tebajjawo ne bakwata abantu amutakuwa mu ddarasa awo. Nze namusekeredde muli munda ne ŋŋamba laba ono ejja neetuuka ate ye ajinduka, ejja nejja ate ye bagada ogenda kuwangaala nga nfudu. Mugende mudalaza musome insha Allah tewali bizibu. Allahumma ana intansurullah subhanaka allahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن وزع كتب فهمي وكتب فهمي وكتب فهمي.